Nemesis.
PH.
Oh no.
PH. Nemesis. Napotea na wote wana discuss, natokea na wote wana disperse. Huwezi come close to kudisperse kwa hivas. Na makinika ile hakika mimi niko tight now kuspeed at the river. So keep us. Yako kando na shit yangu kuni discuss. Kawaida yenu nyima heza you mean the topic every time. Napokaa chini kupiga gumzo, kupanga zenu strategies za kuni destroy. Ni obvious wa mijana chuki sana. Kisa na maana ni juu ya big flow delivery. Sala hii imebaki kwa oh, please God deliver me. Sibaba ishi na masimba suckers. Bado kwa hii dimba daleta fracas. Yangu point kuprove. Shingoni ya mna bling bro ni bonge la mku. So sijaribu leta beef kati ya me and you. Yunazengo kanoma design ya ODM na PNU.
Still the illest. Still, we still the realest. Still the illest. Still the illest. Still the realest. Still the illest. Bahati
ya kipofu haezi ona maovu. Kama jicho litafanya nikose basi litoe. Ukimchokoza nyuki utalipizwa kisasi. Bila shaka wengine watakupiga risasi. Chokora zaidi wapata genge la wahuni. Hamna ubishi, design hawani tishi. Na line zao duni wakijaribu kubuni. Romana lazima niseme sala asubuhi. My dream is music. Si kazi kwa ofisi, ka MC wa hip hop, ha, mini mkali. Na chapa hip hop hizi nitoe hip hop halisi. Uchoe hemjui jirani, ya jali tumbo. Call it soulful speaking, na eneza kima fumbo. For those who can hear me, I'll run this verse slow-mo. PH and Nemesis for those who don't know. PH and Nemesis for those who don't know.
Still the illest. Still, we still the realest. Still the illest. Still the illest. Still the realest.
After ni baki solo niko ruthless na mic. Na baki ghetto bila kwanja niko ruthless na psych. Ama father ako tayari kubootleg juni night. Si yangu mission na hakikisha wa pumziki. Obviously ni mortician ndo ana boom ziki. Just a minor setback. Jumi na make major moves. So sijaribu leta force upa. Just split sing umu kukok ma force upa.
Guilty is charged, it's the broken feet. Call it lyrical murder under 16 bars. I be laughing to attract lyrical death to MCs. From now on, back it up, we'll have to seize. I cause my gangs and bring MCs long-term disease. This verse is for you, it was blood deliberated. Leaving your mind high and your brain recalibrated. Long after I'm dead, my life will be celebrated.
Still the illest. Still the realest. Still the illest. Still the illest. Still the realest. Still the illest. 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 Still the illest.